Baka wimbe ama piano ama nifanye kiki nidanganye mashabiki Instagram niko safi kumbe home kuna ziki muziki auko fresh tunakwenda sana rest wana wengi wamekufa kwa madawa na ma stress shawaipata kesi kumtusi mwana jeshi Thomas nalia sana ba alafu hakuna keshi toka niache muziki na magari kibao toka niache muziki na majumba kibao toka niache na madiri kibao kwa sasa na wachora wale wajinga wali wao hey. Staki tena mziki staki tena kuimba nimechana na mziki naona ume nishinda staki tena mziki staki tena kuimba kafanya show ona mtu akati fala na anataka do na kama hauna team nalo bonge la so viewers you can buy tandale kaliako staki tena mziki umenipa ziki umenipa maadui ukanipora marafiki staki tena mziki na ngoja timiliki ndo maana mwaka jana niligombana na Niki kama umekupa cash mziki achana nao Vanessa Master J wote wameachana nao na kama hauna cash mziki achana nao Mzee Sufu Sally Rudy ashachana nao staki tena mziki staki tena kuimba nimechana na mziki naona umenishinda
Music, baby.